What's wrong in my car? Tattoo about what's wrong in my what's wrong in my car? Tattoo about
Bossy, Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a Bossy,
Mr. Red,
I'm a rhythm like a soul free.
Are you ready?
Nine nine.
Are you ready?
Nine nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Nakika iyo kitu ina pisi pisi.
Niki chapani chapanga jotina. Chapani chapanga jotina.
Mr. Ram.
Niki chapani chapanga jotina. Chapani chapanga jotina.
Party after party.
Ole manga, amanga ngo, sini. Ole manga, amanga ngo, sini. Ole manga, amanga ngo, sini. Bwana zama bibi zao.
Bilinji makuwa na ndogi. Bilinji makuwa na ndogi. Bilinji makuwa na ndogi.
DJ Ram 254, the spinner boy.
I wanna love you non-stop. Napenda ukitaba samu non-stop. Love me till the end non-stop.
Mam tu mam trupe.
Aya aya kwa ni anatambua. Yeah. Yeye anapenda tu madungula. Kisha
Mr. Ram, Mr. Ram.
What's wrong in my car? Turaba. What's wrong in my what? Wrong in my car. Turaba.
Aya aya kwa ni
DJ Ram 254, the spinner boy.
Magic's anger on the beat.
What's wrong in my kata? Churabaki, heroin, kina toto, poko winky, mteke wiki, gizani, pigi miti, titi titi, piki, kiki kiti, pinji linki, mitini, ingi kindi, zigi zigi, mitini, ningi mini, piki piki, piki, piki pongi, cheki doki, kashoti, piga piki.
Chain ori ori, niko kori kori. Fuko pori pori, ndion mejaza kama kori. Ame shika kutu siya naka fori fori. Shika tori tori, chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nme kuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina tui tui.
Inauma, but itabitu zoe.
Shida, shida.
Nasema dam digi digi many team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema dam digi digi many team weekendi. Come me baby, do you kill me deadly chucky? See that out, chapana nina tau. See that out, chapana nina tau. See that out, chapana nina tau. See that out, chapana nina tau.
Nakata wapani, niji fry leave, but you see the manga me. Nikuri, paniki ipamale, nikiri, mana balas nangale. Biga diva dimba kitambia bale, juma kiki pakita nina male. Nasita sita sita nina makagarin, izame futisa. Kifuwa danga, kitanka, kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam, cheki have some kunywa. Kahan jam, kaki kami na kiuwa. Pongi small kama shimo ya mabua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutu kaza mao. Na cheki zao zimesaka kama tojo zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba na
DJ Ram 254, that's Pina Boy.
Hivi ndo mingi ya stay town. Hivi ndo mingi ya stay town. Hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamada. Shosho manguru anadajika wada. Zake zika meza jaba.
Nasema dam digi digi mene team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema dam digi digi mene team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly chake. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Are you ready? Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindago. Kuna mango kona hapa mindyo jogo. Niko na idea chungo taingia. si raisi uliza adinadia Makunyeto saka unadhiki Na mange uswakon mashabiki
Ikikata there is no regretting Tuna switch back to factory setting Na mingyo takwa izi factory zenyu Na waka casta so my shot is when you Wameni fuata mta wanasoma menu Wameni patanjana dishi chakula zenyu Leon taisondeka na hapa ndio venue Chapati kali ya mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu Misi kitabu siezi someka Sipigi kavu siezi chomeka But madone Naisondeka mpaka che Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe Back up the place kama mende kwa giza Bless all of y'all ikona mkono mjizis Nice pretty face with the bami ya figure Leon kuisondeka kama mpira la liga
Tunafakisha mitambo yeah. Tukizipeleka worldwide And I boy your mambo Yeah we pray for your long life Fix it tonight boy Owasani mpaka lini kukaliwa chini Our whole lives on no Roundi hii tumekamu kuwa kumesha Roundi this tumekamu kuwa somesha
DJ Ram 254 The Spinner Boy
Domo tono mpaka lini Kusibishane na nyanya Tuna boesha Tunasondeka Tunasondeka Tunasafisha mitambo
Man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like a selfie. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
But bang bang bang, aye.
Ayo, Idris, tell them I'm gonna take the piss. When Steffi step out, would I turn up in a diss? Body comfortable, let me physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
DJ Ram 254, the Spinner Boy.
Alemanga, Amanga, Sindi, Alemanga, Amanga, Sindi, Alemanga, Amanga, Sindi, Bona, Zama, Baby Zao, Sindi, Alemanga, Amanga, Sindi, Alemanga, Amanga, Sindi, Alemanga, Amanga, Sindi, Bona, Zama, Baby Zao, Sindi,
Sina, Lobaya, Wacha, Kushanga, Natuna, Haya, Nayu, Manga. Kujua zabu nkiri msha changa Na nikona mbuki yangu nkute kwa mta Tukuteza kila siku vile inafa Usingizi lisho jala na siku saba Nguze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamu ujui sisi wote ni wale
Wale manga, amanga amo Sindi wale manga, amanga amo Sindi wale manga Manga mo sindi bona zama baby zao sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi bona zama baby zao
nda imekazo indishikishi napenda nikikata nikitanda nda imekazo indishikishi nda imekazo nda imekazo indishikishi nda nikikata Nanda imekazwa indushikishi Napita nikikata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Kona mina mbulu John Komasi Nakemba wambo shiko njeri na masi Kizo shimo zote mina magi Nakata best William loso na kisi Choboa kasongesho Biki cho icho icho Kalongongo nabanono Kilokolo chambao Kuchengwangwa kwa grao
Nini wale mwanga
DJ Ram 254, the Spinner Boy.
Leo siku hata hita na Fofo kama si mama Kunguruma na kutinga ma Mekanyanga kama Timbaland Leo linduru hata toa Akio weave na ibo moa
Mr. Ram
Salute, baby Rudy salute Salute, baby Rudy salute Salute, baby Rudy salute Bibi uta Rudy salute Baby Rudy salute Salute, baby Rudy salute Salute, baby Rudy salute
Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer. speedometer.
Pizi 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 blaze blaze. Unajijuna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki ndakuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Demiako akichipa mani man. Leo siku ataita na ready for four.
DJ Ram 254, the spinner boy. DJ Ram 254, the spinner boy.
Na tusijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na tusijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na.
Thanks na my yanks, thanks na my yanks, we come. Siniko na drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come to. Situko na drinks na madem, drinks na madem, we come. Situko na drinks na madem, drinks na madem, we come.
DJ Ram 254.
Tekina na na ni na ni ote. Tekina na na ni na ni ote. Tekina na na ni ote. Tekina na ni
na ni ote. Mr. Ram.
Tekina na na ni na ni ote. Tekina na na ni akambie pera. Kanikus na taka. Nishwana masiro tiki wana rozi kishikanga changa wana.
Na nisijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na nisijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na. Na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na.
Pika, ringa, lima lima, ba, piga mika mjimba, kimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, dinda, wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, baosaka, chimba chimba, zika, bananana.
Na tusijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na tusijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na chapani chapanga jote na. Na nikichapani chapanga jote na chapani chapanga jote na.
Popo ya kondika una ya kawa. Safisha rungo lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha. Na ichapa lala adi mwage mala. Ukichoka lala nikundaka lala. Na wavua kumbe nanga
sa. Rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na tusijali hata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Chapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na. Na nikichapa ni chapanga
jote. DJ Ram 254, the spinner boy.
Mbazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash.
New year na makuku yo ni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby, bash, bash, usitoke bash, bash. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby, bash, bash, usitoke bash, bash.
Vijinji makuwa na ndogi. 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 Vijinji makuwa na ndogi.
Nyoko nyoko walifunga duka salifika soko. Wacha. Alipanda bei ya makokoto. Viro bottles na dime boto. Kakachorea za paparazi. Uje kiwekewa kana diamondazi. Kupa kiwekewa kana dainanasi. Na ukiganyima kana sura ya kazi.
Mr. Ram.
A salute, a baby, rudy salute. A salute, baby.
baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Bibi uta rudi salu. A baby rudi salu. Asalu, a baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Ita bibi rudi salu. Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajijuna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Sinikona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come on too. Sitokona drinks na madem, drinks na madem, we come on. Sitokona drinks na madem, drinks na madem, we come on.
DJ Ram 254. Mr. Ram.
Na masiro tiki wana rozi kishikanga changa wana
na usijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na usijali ya tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
Ringa, lima lima, biga miga mjimba, kimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, linda, wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, bausaka, chimba chimba, zika, bananana.
Na tusijali ya tarangi mirakemba, bado gari ni gari kwa dereva, na tusijali ya tarangi mirakemba, bado gari ni gari kwa dereva, nikichapa ni chapanga jote na Chapani chapanga jote na niki chapani chapanga jote na chapani chapanga jote na
Poko ya kondika unayakawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti we nawa Kula kula selia chura kula selia swala Leo stoki mbata leo shangi na nga Pongi yezi isha na ichapa lala Adi mwage mala ukichoka lala Nikundaka lala na wavua kube nanga
sa Tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na tusijali tarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva chapani chapanga jote na chapani chapanga jote na
DJ Ram 254 the spinner boy
bash
machali wanataka nipike bash
zungu na mkamba sisi clash
miuya na makuku hiyo ni bash
bash tunapiga bash baby bass usitoke bash bash tunapiga bash baby bass usitoke bash
Walifunga duka salifika soko Alipanda beya makokoto Viro boto zina daimboto Kakachore za paparazi Uje kiwekewa kana daimandazi Upa kiwekewa kana dainanasi Na ukiganyima kana sura ya kazi
Kwa nandogi Kwa nandogi
na sino baya. Si usiti gode na ni mambichwa. Wada ugeto kuburudika. Ma empress ni kudigidishwa. Kaningono awada koma. Mangoko twazi manga manga. Pasa pasa ka adi jicha. Mapokot nita ala vuva.
Gude gude with a big fat booty with a gude gude. Go down low mami cheza gude gude. Mini guze guze mbako stuke due. Ni kukune kune. Underwater chini ya maji ni kukumbe kumbe. We mtamu supu tamu kaya kunde kunde. Kitanda ni mti ya mtunde shule shule. Now you know
the spinner boy. Limo shash na
kipena.
Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Nare nare
nare nare.
Nare nare
nare nare.
Nare nare
nare nare.
Nare nare.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. DJ Ram 254, the Spinner Boy. Call 0702-659-030. Mastermind DJs, we're taking over. Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Ram 254.
Kilo te lo tuskize moko, moko, moko. Cheki DJ, uya cheza ka wewe. Nyamani nuse stunge dance, dance. Hey.
Shika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge
Pambulu, luku, washa kindukulu Kam tukijani ni kupike mabiboko Pale Instagram, jajatisha na kimboto Venyo na watesa mina penda mangoko Mangoto, malokol, siko kwa mbosho Orosho, madiva zimebundi na nikuru Kulamba, mururu, fika ndono juya koto Urugu, kukaba kwa kila maulu
Kwanza venyo mejibeba, nga miu dai, miu dai, miu penda na penda Chako venye wewicheza, nga miu dai, miu dai, miu penda na penda Figa fire, yani dangerous, miu dai, miu dai, miu Upenda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda penda
DJ Ram 254 the Spinner Boy
Party after party yeah party after party yeah party after party after party after party
okay we came lit so we turn up
till we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Billy confess, I don't like no future. Told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Stop.
Tem after kutekwa kakao angirudi soba joja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi adaitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku nazimamanga lafu buda hizi kudu nazimuamwaga mogi bado ni ya magazla mastona marache na bibi material la pantaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life dada tunitei na mamwaya lafu my guy wacha wasi wasi ya bill jona bye after ni wakuki na keki kwa nudge benza na ukipleki
DJ Ram 254, the Spinner Boy.
Hood boy, honey boy, Wamta. Jutsu sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading, I can fry sick on ja. Ha, give up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaka bala, niki shake a mic. Pala my damn when I swala la la. Only getting started. Crazy, not retarded. Rupees show me
freaky, freaky, yeah.
Anytime you see me, I'll be fresh out the oven.
My freaky, freaky, yeah.
Hope you're young, unique, if I'm soldier. So I'ma go hard, got my punch, I'll be short too.
Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna achakasa apa mochini manduku. Tupu, nazitoka banaza adudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Tu apu kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Tu apu kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Wanjiko mejipaka wanja. Jicho pepta njuu ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata checks nilifika nga na vidosho. Robo sanga mpaka kesho huku ni kigosho. Alafu, alafu.
Sista fanya kama wanipa upendo. Sista mwaya mwaya nazi kwenye tendo. Sista kaza beki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo. Kupe matendo, 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 te.
Gotinda, gotinda,
boy na no.
We winning,
boy na no.
Cause we keep it 100,
boy na no.
Imwanga to kinye,
boy na no.
Say my boy, boy, boy,
boy na no.
Say my boy na no,
boy na no,
boy na no,
boy na no.
Imwanga to kinye, my nigga. Kumameru now we really getting bigger. Kamuareka dongi na figure. Account nyonka cheze six figure. Ndanyira imo gaba wewe nire. Maniga maniga pia we vile vile. Next time kolabora utile. Arega juki vera. Vile vile yo. Gotinda gotinda.
Boy na no.
We winning
boy na no.
Cause we keep it 100.
Boy na no.
Imwanka to kinye.
Boy na no.
Sema boy boy boy.
Boy na no.
Sema boy na no.
Boy na no.
Ram 254, the Spinner Boy.
Na wapili kana rada, na wapili kana rien. Kama au na rada mze ya beli sharien. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, straight for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mangu soko wa udai weni ndugu. Wa ukuta kwangu wakidai njugu. Security nyati unadai rungu. Reni gani hata, nilithani hata. Jona rungu hata, mbolofani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichingu ikani ngale hata. Christoph Lagada ndani ya himasha.
Wolan
Kemba Toto.
Wolan
Shika Toto.
Wolan
Kemba Toto.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Unajua tu ni nani?
Mr. Ram.
Safisha chakuchachisha, cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchachisha, unachoma unaban una ee. Unachachicha, chicha, 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 chicha,
chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, hou je vast, het is geen ladder, maar klim op. Push the button, jij bent die DJ. Ik heb het druk, heb vanavond een vies feest. Het is aan Lotte, bellen niet zelf, Charlotte. Het zijn mascotten die tot de einde hier rocken. We kunnen soppen, we kunnen kabouten kloppen. Ben met jullie, moest ik hier niet derren, vind me hier een rotje.
Het is easy, je moet dansen en losgaan. Zit erop, draai erop, laat me het dom slaan.
Push, 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 push.
Ram 254, the spinner boy.
Weka kadem kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkenyuki, malkenyuki, malkenyuki. Yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kako na Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kamebeba steki bigi nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kaki na mazi ya jane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Nekizidi umengue nika Queen B Machine.
The spinner boy.
Monica, lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. The actual love is just bandy. One time, you want your kids up when you get it.
Banana, mir, mir, mir. Banana, mir. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda.
Gai 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 gai. Legeza, legeza, mam. Legeza ki unani pekeje. Legeza, legeza, mam. Legeza steki ni pekeje. Legeza, legeza, mam. Legeza zigo ni pekeje. Legeza. Legeza, wow. Legeza, dia bani pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje. Pekeje.
Pekeje,
pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje. Wanabebo na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mino gaskuka. Kauka spell, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Winga pangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bom bom.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika kwa blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
legeza, legeza,
mam,
legeza kiunoni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza,
mam,
legeza diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje.